Sewelo, agogo, amenelelo akale agwe anka mafuso. Mene ife ashi nyamata tinga masugila nendi magolo atu. Komanso fuso li nandilo kuza nendi maubwenzi.
Nde mongadu nyamata wanzelu iweo tango kala bompo. Chifuga jone na guti mwina atu funso li mene lida nkidwa lelo ndi funso li mene iweo unafunsapo.
Na muzikawa chati imve kwa inu lelo utikadi kucheza ndi Thompson. Afana omwe anapata grand prize mumpiki sana watu wanzanga wanyatwa. Komanso osaiwala sound ndi mwe mwe.
Nde kugamba za sound mene wagamba nzanga OUC. Zi mfano ugonda ku live baga jaiva ineo DJ wanu wanu DJ Cox na nenso ndilipo mfano kukusewelela nido music ya po ndeche sajedwe po ababa tiyamberu ndi nyimbo yocho kila kuachi nyamata as that banda unena kutijani
no limit requested by Maria all the way from Chinji
komanso requested by mfano yocho kakumangochi zina lake akuti Jusa
no limit
yeah, ama disguise the limit lenga lenga jema lile
no limit
masome unga chide kume unga fige ntimene uli
No limit.
Ena ndi magwa, koma ndi matuga nsondi ulendo wanga. I'm no longer where I was, koma sina pike pokumba ndi mawanga. Ulendo wanga ukubizu ndilaka tisindi wanita.
That's when I want to try it.
Aka tisindi ngate.
That's when I want to do it.
Aka tisindi wanita.
That's when I want to try it.
Coming in from the Zatu band requested by Maria all the way from Chinji Komaso Juice Up all the way from Mangochi. Ino sort of mutokbanga request nyimbo yoti tiza kusewele ni panova Zatu Bawailesi. Ase Gox.
Usa na malizis. Ukusuwa jana na sisichi. Nyimbo iso dini ndina wedi nga text message. Na efa tu ma kujoki na kuduwa nkwa anabanga su request. Akuti magai. No limit ni ima ndirani. Ima nduwaza heve.
Okay, unadidu na ndividiza.
Ehe.
Ase Gox.
Jie.
Tingala kuite titamvela sewele panova.
I say, abo mwenye madinde wangu baya ganti magai ni gachapati. Chifuwa ina enti mwango madumpa numpa, kufuna kumfa kunina kutikodi hape zukumutila branch. Nanga, afana mpa, after reka ka speech kawa kachako pepa janchani, kana hindi mfundo, kumana wabiki sana nda avocado. Wasa nkidwa entertainment prefect, ni ndani?
Tati enti very much say, ule lumeni li laza tu.
Chakujia chuchu nchikondole roso otu. Kwa tiba mbano wapita kulirongwe. Kwa pita katuma pepa atu wa pasipote.
Hey, zateka? Uwe ndo unena uja lida kwa mbini sanami. Ndakandumanga kafufu kwa mise uyose ni wa minibus over kutiasi.
Mm,
mene JB wapangina kafufu kwa mene yuyu. Akuza kutia ndesa wapita kukongo wa mene.
Zona, kupandatu JB kwa sasa tu zizaku kongo. Kwa zitu ulendo ukulibetu.
Zona adi. Unajita kwa JB. Sobano... No senda kwenzika na mzibida kusikulu. Tawa ya 10?
Don't.
Pasu ndufuna ndibida kusikulu.
Chifuka chani pasu?
Agogo.
Pasu
ndufuna nkakalebo waka malengeza maina ama prefect.
Nangandio kwa wina.
Gloria. Kumadi itu pasu. Ndi hati akavu umeleze zina wako ndani.
Ine ndu oba zina langali kasuwa agogo. Kwa kana ngo koma maina pa notice board. Umazole ngezazi. Ndikaluze ndisa utsika kwa mbili.
Mpatu zikaye ndoso dandaula wamva. Ukwada bwasa lukhodi ndolimba ntima bosa meyo maganizini.
Kwa mbili.
Odi ndibise kumuje tsatu peleyo. Iwa zikonisa kwa zibya ku school.
Okay. Ziko mu Gloria. Eni.
Pathu. mwana wanga cho ndi usaiwale kuti penda penda sikugwa
oh
eh koma kuchalira ulendo zabwino zose kaya upambana kaya iyayi ife tikunyadira kuti unasankhidwa kupikisana nawo
naita bwino atubele undinyadira kapena undigemula mwana uyu
Aedi, tuteni, Kamino, Timzelani, Sanitation Prefect, Joseph Matabwa, Sports Prefect, Elube Mizu, Elube, Entertainment Prefect, Memuna, Memuna ndanza kukarani jeti.
Iwe chepi, iwe chepi, iwe bora utu jina wina, tempato wa wina.
Iwe yangu enira meno ja wina.
Entertainment Prefect. Mpato bunongwe.
Pato, 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 pato.
Jawino. Chepi nilize. Congratulations my prefect nose. Chikumani ba break yamba mustaff room. Assembly ya tirabu mwepa.
Pato!
Na wina? Ima gani na wina? Na wina!
Awa mbele iwe, tika wengasu mavota meno. Avocado! Avocado! Ubele gofes uzawe renge mavoti uweka, ngadu wona ngadu waberedo.
Asembe pato. Congrats, Dawa. Hii taro si. Aboro sabu nufumi mwilari basa. Zona adi JP. Ase nipo, dampa nga kare text aneda, papa kuduwa uneweo. Akulizi kawiru katika mpese kuchiwaya.
Hii, papa kuduwa prefect. Kawi nake, prefect, ase. Tuwansi lukuna wina mpikisa no tiri. Tika weza mpada, tigumane. Aned, chips ya njiji.
Ni chips mayai ya mpato, ase. Jopati gizani mazira.
Ase chips giliwelo, Aned. Apapa kumatipe yato, apapa. Sito kwenye kukungoja mwaudele. Uwekwene lukuru wa spenda sambili.
Usati kwenye kwenye tiri. Nasinta ni sambada jesini mazira. Kwa mkulu wina wake kumseka.
Leo nda ya vuma, gai.
Dao
riva nge breakfast yobye, ase. E kukongo, kwa ase. Hey, data ipaka, ugutukozi kwa ulendo watu opa kukongo. Ugufa kukongo? Oh, okay, sorry. Okay, anyway, nikana kuzani magai. Mwana passport madiko di iruke kai. Mazua kopa minyama.
Nani minyama ya jani nani? Ndemu vaya kuda kwa ninose?
Eh, asa riva ya ronse. Paka riva? Tazi nikoti ajibala ya tuena anagali moyo kukongo. Nde, tia kako masabara atatu basi.
Dabwi, kuma ajebi, ema ni gai. Mungupita vano wapaka, vano mungupita mpikisa noka.
Ay, magai, fuso wapusa ni meneno. Mpikisa noka atakai gai. Nia mwoso bada ya mawa, ndai nayo.
Mwola pa mene wazi. Ntimo wakarama.
Guys, chitaima ni gai hapa hapa. Mpato ndi prefect. JP akubandua waku Kongo. Aneti alimunyuli gai. Amata.
Sase zanda, zokala munyuzi so zungonje basa mpishupishu hapa se. Zumai wina nabwela ndanti chose, akuti alindi newsletter yoma afuna alembe monkani anga. Eda mkwemba kulila kundibanga interviewe.
Ase, mwena nakuzika ni nkani yako ya neti?
Pa, palibu emwe na mbabu walira ni nukulongo so nkani anga se. Zinandiso esa ntendile gaya. Mwena soba sinta vimene silipiliza soe. Eta wansu wakubwe hapo? Ndao? Nda mina uma ya meno.
Kwa jamadu kwa chula mkangu kwa ila mtengo guys. Tendi zibwa nduka. Kwa sana atane za interview.
Yes, Annette.
Yes, Auntie Milika.
Uwe luka ntawe ya nji.
Hii ndiri bentawe ya nienye uwe luki lato. Poka po kanga dantwasi ya kuduta. Pajani madigira su magasto mawavida kutavili. Mafuna DVD za interview ja?
Inde.
Oh, okay.
Kwa mandiambe nkupepesa kutini na sigapoli. Peba nina kusukoneza.
Nsaname nina soko negira hadi. Chifuka palibe emu ena kudzika po chonji jandinkani angae.
Oh.
Ntawe sambina ntoma ngombana nechisoni basi.
Ndipa se chips ya 300.
Ah, okay.
Ndipo ti waduma uluka moshe edo ndi kupeza madzulo ano.
Acha bwino, mundipeza.
Hey, dada figa.
Takulanda mbamba JP. Mwenda bwanji.
JP alikuti? Ndikuti JP alikutiko.
Wapita kwa Aneti.
Mbamba kesha. Pali chomwe chavuta?
Inetu mapepa lao sabasa poli ndabereka kumbato la JB. Ndazindigila ndeti panzele kudizi tuzi zage mwenye vrubi mulibemo.
Chani?
Yes.
Inimesa zituzi zase basa nari mwenye muja za karabanji nanga.
Na yesa ufufu za penda bali bonse zage sindu uzuona yae.
Hey, kesa.
Hey.
Wanaipa teni?
Hey.
Ndegu mpiasina jedi urezi?
Hey, wabanga jangu.
Ata adimasa wabanji?
Iwe JB, zituzi zago sabasa poli zirikute?
Zini mwa mwenye muja ni mwenye vrubi muja. Oh, najota mwa dad.
Kuma JP, chifukwa chani kuma.
Ama ya bebani, ne, sinone kuchuzi chawa pasipoti nkale lose. Ne, mafuna ndo unego mwendo unegira. Ne, na yolo kubweze, adad bebani kumbi, bebani.
Ababa ule ndo uda chidwe sendiwe JP.
Tipo ino.
Fuwa pasipoti ya kwebe na moji edwa. Tapito kwa yangane zituzi zagozo. Na neso nipide nga mfetsi kudina laofu, nipide nso kudirongwe.
Tabu na dad. Ndi yangani.
Ama. Inenenda bidaka yako mablack tisiru.
Chabu ino. Kuma maka samala kutu kumene kwa eti?
Osa dandaula ama. JB, ukandipeza ukamaliza kusaka maforo zion.
Ape kwa tiri wa sisi. Sijapo fupi kumpotu ntaro kwa kunina zote yozo pa maso wa sisi.
Hey, sisi. Sina kari na wali moza ata. Na inzi chila zambiri badeni.
Oh my guys, mzu wa angamu ya geti, ina hundi lipo. Na nyalila wapa ntalanda mzu wa maanga wake. Fani manyuma, kutumina mage nate ngile yeo kwa maa, ntamusta heza mani, ntamutu kukira sopano. Sikama mutengile yeso.
Ego mandoli mbanti material. Inesa mtaka nganda ntinyeli na sautika kundi kaniza kunana poe ya zote ndi ndi HIV wa ino magari.
Hey, hali. Mpaka nganiza zote feda ulula, chifuwa jote saa nkati zwa bubo.
Kwa mbili. Kuma guys, nkani linkate. Iwe zanda.
Ya.
Kodi have nzago juma mujaja bubo.
Ine kezi mtame uja sinda bume nae bo tigula kudeni wano kujase.
Hey, babeba. Sindu zaji mwijinka msauta ase. Kumatiru wafusiranja ase.
Ineo na indiga red panja pa kudeni kwa wamadzula. Na mwona hava kugogoma ndeni na mukura. Anabwela kuzatoka nafe. Kena kumutena na kambo kuwa. Hey, wakuba, wakuba.
You happy ama kusosu nza kuba?
Sindu ziwa kuma. Hey, anadoa pieza la lisa ulule kudita muona. Kena kwa nangu kambo kugogoma wa udari basi.
Happy yo?
Ndukuza happy.
Ayu, zosa chega zineza, say.
Adwe taon, masena agoto ao.
Agogo!
Hey!
Pato abuela!
Uyu!
Ampasa prefeti ye!
Send it to my guy.
Yes, when I'm going to be late.
He said, I'm going to go to school and go.
Oh,
I got in the bench of a food in any age.
But, you must sit in a busy.
Baba,
could you give me a way out of the way? Hey, I am with a food that I can't put out of.
And I'm going to need energy room. Ine soto natenchidwa nazo mama apa.
Ine swa gugu.
Ndona basi.
Nonseri muone gaose rurumuka.
Ei, nangati kanaonesa. Ei, ai chinango zibisa. Sopano mphaso. Ndaphika chakuje chakuntima kwako. Mpunga wa nyama ya mbuzi.
Ii, agogo.
Isanga wale basi ananga.
Ii, agogo.
Ii, zikomo.
agogo. Ndee ndikaza koza maiswa MSCE. Mkupita ku college. Muzachira kutani?
Ama yama yama hizo ndio usakave mwanaka. Antu wose paboma pano. Azaboka nane mimba.
Ndikuzani. Bwela mwana bwela bwela tukole mutseni ndi
perfect. Pano.
Koma.
Mbaule ndocha. Sapa mazuzira, sapa mazuzira chiro. Sapa mazuzira. Tono neso nimulebeso Martin chitinimo. Ah, ukana bwana sanga kuti upita kunjiko.
Thompson, muli Martin chitinimo kuti panjapo.
Ziko mama. Ama abotha. Ineyo ndezindu kutsa tiri wafika apo, eh? Angu kalipira chiti jonsi, angu kalipira, eh? Ngukutheka kuti ulendo mena anapita kwaona madala uja wamusoneza muru uyu.
Eh, Shadrick. Titani kuti tinthandize ngono wako uyu.
Ama, ine I think ntemfuse ngaranga nene chimene chachitika chipo chimene nda kunena iyo basi ntiona kuti madala wathana nawo alibe nawo so ntchito
pevana ma ndi shad nalakusa kugwesa chitene basi chonchija
ai tirio nchane chimene chinachitika mena unapita kwaona madala unene iwe
ah shad sepalibe chimene nganene
tirio kodi pali chomwe chikusautsa kapena ndikalo
aya ma nampepesa kale kalo panopa tugwirizana bwino bwino.
Ai bodzi tiri ino ine kundide tsankhala
ase man ndandiri bodi kwanji kodi eh mesa ndana kundiri bobo
yes anet
ai ndandimireka
ndio magira dinchido usiku
kuzisaka to basi
sini nakondwe nazo zimene zanet olo mpangono pomwe tsiku lina anthu oledzera wadza kubera zinachitika ku mushopu ina yake ya chibale kwathu.
Auntie Milik, inero ndi mapanga business chifukwa chofuna ndalama. Koma so dela lino nkomwe ni makhala ka.
Zodanda ulitsa izaniti. Unamva zoti kuna bwaya mbava paboma pano usiku wina? Ndiona ngati usiye.
Ino ndeni ndani kuchia kundiwuza amene ndinga makhalira ndi moyo wanga. Ayi sindofuna ntola nkhani wina yesa dzinja lamulera kakhalidwe kanga ayi.
Sini ntola nkhani wamba niti. Ndine mai yako.
Wo. Nava bwino bwino ine.
Kanga ndomvetsetsa.
Miss Milika ngakhale kuti ndi mbale wenu wa Aneti.
Yeah, osati mbale, koma tine kuti mai yake ya Aneti.
Akumveka kuti akhudzidwa kwambiri ndi nkhani ya Aneti. Sikawiri kawiri atu nkhani kulira ifa cha munthu, akawuza nkhani yayi.
I think kuli ndi point. Ndokuzwa jan. Ababa tu pasachidwe. Next episode imene kubwera magaiwa asazaphonyana nayo laza kuti zizambe kuti zimene zizi ndizoona komanso.
Congratulations tumpatso ramene wasankidwa ngati entertainment prefect amwene.
Sumwana anaika mfundo mu speech. Koma baba seta yankhula poto kwambiri. Tisiwele nyimbo kona ba.
Kukuzwa kale. I never say no to music.
All right, getting back to them music. Saudi so featuring Calligraph Jones akunena kuti rewind.
So many people keep hating on us. Open your eyes to the backstabber. Open your ears to the backbiter. So Jah guide us, kuli dani ya matatu. Tukachezo kwa matatu. Ona leo tunachoro kwa matatu. Damu chacho na machozi tumwanangu. Uliza kiatu. I've been on the grind. So much to do, so little time. I'm only trying to get what's mine before the peak of finish line. And I'm having a good time. I hope I get to see you again. Hope I get to see you again when the lights fly. I hope I get to see you again. Hope I get to see you again. You know, they never know the story of us before the glory. I do it all again. I wish we could rewind.
Calligraph Jones teaming up with Sauti So Agudi. Rewind. Yo, DJ.
A replay, a rewind,
a
man.
A rewind song, man. I say, Goxie.
I'm
not going to be a mafuso. Odi, iwe yondi ineo siringa kwa nise kuyanka yae.
Iwe, ifeo sirima vudiga ndezimenezo. Nkani jani ya guti, agogo alipompano kutizani?
kutithandiza kunena kuti mafunso amenewa ayankhidwe kwa chinyamata onse ndekwa nonse amene mukumvera zathu pa wireless khalani pompo chifukwa chionera kuti agogoto ali pompano kuyankha mafunso anu.
Kucheza ndi gogo.
Muli bwino agogo?
Ndili bwino sifi ya kaiwe.
Ai nasa ndili bwino agogo zikomu.
Yeah.
Agogo?
Hey.
Mukuzwa kuti ndandika zako na mafunso akhale ngati inu?
Iwe ndi zukulu wanga.
Hey.
Ndiye chosa tengera zose za ine ndi chani.
Ndikufuna ineso ndiziza tokwa langiza ana, ziza ndifusa mafunso. Ndiziza yanga, mene inu yoma yankira.
Usadanda ule. Zungo mvese lazimane na inezo.
Inatu ndima vese la ntawi zose.
Jabu
ina. Ndi agogo.
Hey.
Abatu balifuso.
Hey.
Akunena kuti, oko ndika agogo.
Mm-hmm.
Kodi ndi nkani ziti zomwe ndinga tokwa mbila na nima kolo wanga. Komanso zina ndi ziti zomwe ndinga tokwa mbila na dazi nzanga.
Jabu ino. Mwana wanga, ziko mojifuka chafu solimene ilopa sachidwi. Ndikona kuti, njira ya bwino ndia kuti, ndiko enela inendigawane na wefundo zingapo, papindu lokala kolo komaso mwana wabwino. Kuonjezera hapo, ndifotoko zaso pindu lomwe limaza kamba komasukirana pakati pa kolo ndi mwana wake. Ndiko funikira kwambiri kuti kolo lizikwa nilisa kucheza ndi anake. Izi zimapangisa kuti likwanirise kutenga pombali mzochitika mmoyo wana awo. Zikatero mwana amakhala omasuka ndipo amadalira kholo muzina zilizonse. Ubwezi wa pakati pa kholo ndi mwana wake umathandiza kuti makolo aziwe zomwe zikunchitikira mwana mmoyo wake. Ndipo zimakhala zosavuta kuti iwo aperekepo thandizo loyenera ngati pakufunika kutero. Ngati mungathe kumasukira makolo anu, mungathe kulankhula nawo chilichonse cha kukhosi kwanu, kaya za kusukulu, chinzake, maubwezi ndi umoyo. Sabato tatieni tibwerere mbuyo ananga, nkhani ya zimene mungathe kukambirana ndi anzanu. Mungathenso kukambirana nawo nkhani zosiyana-siyana. Bola muonesese kuti, pakakhala nkhani zokhuza iwe mwini, yesesani kugawana ndi anthu okhawo amene mungaziwe kuti ndi okhulupirika bwino ndipo sangayiuluse nkhani yokupita patali. Ine tu ndikhulupirira ndakuthandiza ndithu mzukulu wanga zabwino zonse.
Hey, agogo.
Hey.
Fuso limene lero ndi mwali yankha bwino.
Eti.
Hey.
Ziko.
Ndi apa fuso lina likuti.
Aha.
Ndine mnyamata wa zaka 16
jabu
ndi chibwenzi.
Aha.
Chibwenzi changa ndimachipatsa ndalama chikandipempha.
Aha.
Ndimamugulira so ma units sabata ina iliyonse.
Jabu ino.
Komano ndikamufusa kuti tigonane amakana.
Aha.
Agogo.
Hey.
Zikundizunguza kuti akundichita izi posaganizira zonse ndimamuchitira.
Mwana wanga, chibwezi sichimathandauza kuti anthu azipasana zinthu kapena ndalama. Komanso kumakhala ndi chimbekezo choti mukatero ndiye kuti mugonana iyayi. Ndibwino kuti chibwezi chanu chiziyang'ana umunthu monga ngati kuoneserana chifundo, kuthandizana ndi kulemekezana wina ndi nzake. Musanagonane, inu ndibwezi lanu muyenera kukambirana komanso kupereka chilolezo. Kuvese sana kumene kukumathandauza kuti mwagwirizana ndi zinthu zomwe mukufuna kuti zichitike. Ichi ndi chinthu chimene wina aliyense akuyenera kukambirana musanagonane. Anyamata ndi asikana ali ndi ufulu kulolera kapena kukana kugonana. Ananga, kumukakamiza munthu kugonana naye ndi nkhanza, kapena tinene kuti kugwiririra. Omwe uli mchitidwe ogonana popanda kugwirizana. Ndikola kwika ndipo ndizosayenera kuti munthu akakamizidwe chitidwe umeneyu, olo munthu ali chibwenzi chake. Ndikhulupira kuti wamvesesa zikomo kwambiri.
Agogo,
hey.
Zikomo kwambiri. Ndipo ndikukhulupira kuti anthu ambiri athandizika pa mayankho anu alero.
Zikomo kwambiri.
Kucheza ndi gogo.
Amene wanali agogo kutidalitsa ndi malangizo otithandiza ife tomwe achinyamata. Sikomo kwambiri magaizi amene munatumiza mafunso anu amene wawa tonse tathandizika. Timakunyadira nitu agogo ndipo kwa iwe amene nawe ukufuna kuwafusa agogo mafunso. Alembele ku 0833353535 kamena 0933353535 ndipo iwe adzayesesa kukuyankhani.
Right about now kangati nthawi ya timve kwa inu yakwana. We always love to hear from you guys. Tinakamba pozone yoti leo timva nkhani ya Thompson amene yundi nyamata amene ana wina. Chimpoto chapa mwamba muti mpikisano chicha. Chinali bano pa zathu pa wireless chimpikisano cha Nzanga Wanyatwa.
Tatate timve kuchokera kwa Thompson ndi Nzake Wanyatwa Ligeria.
Zathu pa wireless.
Timve kwa inu.
Ah, sina ngani mwari zwa gari mwazwa gari wadole. Ziwe. Okay. Ah, you know, nkani angandi akuti ndiamba kucheza ndi Rugeria from primary maziwa. Ah, pantai mene kuti tinalipa school limozi, tinali class limozi, timafaila limozi muzwa gale ziri zimene zijazo. So, ine ndi Rugeria tinamba kucheza mene mo monga kali anthu ambira matha kumatikira izindizi chifoyona kuti Rugeria ndisikana ndine nyamata. Of course ndi maziwa kuti ndi chinthu chabwino kwambiri kuti ndisita kucheza nduyu, fori tizitanizako zinandi zina. Maziwa gale ziri zimene zijazo.
Ine dzanga ndine Rugeria ndipolo jele matilikizi. Ndi Thompson namba uyeza from primary na secondary. Timalimbikitsana nkhani za sukulu komaso za moyo wathu ainyamara amene tingakhalire.
Okay yabwino. Ineo ganas ndimavira zathu wireless phone ndi program yokhala imene imandiwaza wambiri. Muziwa yani. Zathu wireless imatha kuthandiza zinthu zambiri zosiyana siyana. Muziwa. Zathu wireless mujamula chinyamata ambiri. Amene amatha kuthowa moyo chinyamata kuti anyamata akhoza kukhala bwanji iwo kuti akhale osimira pawokha. Nanga kodi angathe kuthandiza na bwanji. Ine ndinatitho kuchiona kuti chinthu ichi man ndi chamtengo wapatali. That's why ndangova kuti Zathu wireless yaka yani ayikampikisana. Nali chinthu chabwino kuti of course ine ndani ndi choine. Of course ndinamfusa kale ligengari nzanga. Ase zathu wireless pali yani pali mpikisano. Ase ndipange bwanji ase. Ligare ndipanga encourage kuti ndikathe kurani kulowa mpikisano uja. That's why ndinalowa mpikisano uja. Mwamwayi ndapezapeza kuti ndienda rani kodi ndapambana amene pacha. Mwaziziwe.
Ife tikufuna timve nawo kuti pamene uli papa iwe ndi ligeria. Mukufira bwanji. After that band kubwera kunoko kuzopangira perform nyimbo zimene niyo mafuna kupangira perform.
Oh yeah, hey Gunners. Hey, ndiyo ndeza ndipanda. Mwaziziwe. Of course ndiyo ndimandikavira nyimbo ezizi. Ndiye kuti zathu band ili kutendi kwathu. Mwaziziwe. Of course Malova I'm feeling very happy. You see? Ndiyo ndirosangala kwambiri wachifukwa chimene iyoyo.
Monga ine Ligeria ndirosangala kwambiri kuti azathu adzalani adzali vinira Manova. Ndezorele zizipangika pangika kuti zizipiririra. Nawo so inu sadzatu mulengere kwa so kudziroso kuti nanu so muzipanga kwa so maguru kuti muzika yemudzita urani kumasangalala.
Thompson.
Yes,
ndi we Ligeria. Inuyo mawinachi mpodo chapa mwamba chonena kuti magaya azathu bande abwere mamuzi pano kuti azakusewerere ni nyimbo. Kodi ndi nyimbo zanji zimene inuyo mukufuna kuti akusewerere zimene mwasankha tsiku la lero kuti akusewerere.
Chawino yabwino yabwino yabwino. Okay, of course ine ndingo frogos zachifu Ligeria ndi nzanga. Ndinapangana kale ku site.
Ehe.
Okay.
Ehe. Suma ndimapangana.
Ndinapangana.
Okay. Chabwino.
Nyimbo yambiri la Ghana zimene rasankha mwaiziyo. Chizatu ichichi uiva ilivo ziteka
chizatu ichichi titaruze Ligeria nyimbo imene mwasanga
Malawi
nyoro uzo gale yake yake yake.
Malawi kuchokera kwa chinyamata Azathu Band kuimbira Thompson ndi nzake wa nyatwa Ligeria. I hope next time tikadzakha ndi mpikisano wina nanuso mudzalowana kuti nanuso mudzawine mphoto zosiyana siyana.
But anyways my guys, we love you so much and we appreciate good moment very much program you know just Azathu pa wireless. Until next time 19 yo DJ Cox kwa masonzanga C to the Z to the Z aka CZ. Continue listening to my programs otadira osaiwala to catch our next episode ya Azathu pa wireless. Kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu.
Yeah. Zatu, bawa ile sindi tilu. Wela ni wano nose, chote na ni kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu, mafilu. Yeah.
Zatu, zatu.
Palimozi kukubira bato kolo ni zatu.
Zatu, zatu.
Kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu, bawa ile sindi.
Zatu, zatu.
Bawa ile sindi.